kubadilisha mtami.
Father God, I love you like I love nobody.
Nobody.
And I give you all the glory like I give nobody.
Nobody.
Let's go. Oh, yeah.
Nakupa. Nakupa.
Baba.
Nakupa. Utukufu. Nakupa.
Wele umetenda.
Nakupa.
Wele umefanya.
Nakupa.
Baba.
Nakupa. Utukufu. Nakupa.
Katika lizote, shukrani zangu nakupa. Njia zangu waongoza na furahia. Weli wewe ni mwema, sifa zote Bwana pokea. Mikono na inua, nasema sifiwa. Nafsi yangu mehuisha, hapa lipo sijadileta. Jatem, jatem, si, utukufu wote pokea. Nafsi yangu mehuisha, hapa lipo sijadileta. Jatem, jatem, si, utukufu wote nakupa.
Nakupa.
Akanisho nisiwori, rada atasafisha. Akandika yangu story. Akanisho nisiwori, rada atasafisha.
I feel so good, I feel so nice. This is the food, I wanna be all day. Oh yeah.
Sitishwi na shida, namuachia yeye. Tomorrow, namuachia yeye. Pressure ya pesa, namuachia yeye.
Cause you are more than gold,
all that I need.